Mimi naitwa Mwalimu Daudi, mwalimu wa kemia na fizikia. Ningependa kusema hivi, sisi walimu wa JSS, kama kawaida sisi tumechoka na tunasema sasa kama hakuna confirmation na hakuna compensation, aturudi tena shule mpaka serikali ikozide sisi walimu wa JSS itukompensate na itufanye tukue confirmed. Kama hakuna hiyo, aturudi shule.
Tunasikia kulia.
Yes.
Wazazi wetu waliuza shamba, wakauza mambo mengi, wakauza mpaka kila kitu ndio tuende shuleni.
Yes.
Kama walimu wa chuo ambao tunasema ni junior secondary schools, tunasema kwamba serikali imetuhujumu sana kwa sababu tumekuwa hapa walimu zaidi ya 2,500, tunalipwa shilingi 17,000. Serikali ilikuwa imesema kwamba watatupatia mwaka mmoja kufanya internship, tukafanya tukamaliza. Sasa hivi kile ambacho tunadai ni haki yetu. Tunasema kwamba serikali tupatie permanent status ya kufunza. Number two, court iliongea juzi na ikatoa maamuzi yake. Court ikasema kwamba we should be confirmed, na kando na kuwa confirmed, we should be compensated. Kwa maana a graduate teacher ambaye amesoma hafai kuandikwa kama an intern teacher. Na kwa hivyo tunaambia serikali hii, tunaambia Teachers Service Commission kwamba kama walimu wa junior secondary schools, tunataka tuwe employed on permanent and pensionable terms. Kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tunafanya. Tunakuja asubuhi na mapema 17,000 haujaweka tax, na kwa hivyo sisi tunasema kwamba tumechoka na tunataka serikali ituchukulie kama walimu ambao tulienda chuo na tukasoma na tukakuwa sawa kabisa. Serikali tunasema kwamba kando na pesa ambazo tunafaa kufidhiwa, we should be compensated on the time ambayo tumetumia.
Yes.
Shule mwaka mzima.
Yes.
Kando na hiyo, kile ambacho tunasema sasa ni kwamba kama walimu wa junior schools, tungetaka sana watoto wafunzwe vizuri, na CBC iko fully dependent on the junior school teachers. Kwa hivyo ili junior school na CBC iweze kuendelea vizuri, tunaomba kwamba tuweze kuwa kupewa those terms.
Kwa majina ni Susan Wanjiru, mimi ni mwalimu wa JS Nakuru County. Siku ya leo tuko hapa kwa sababu sisi kama walimu wa JS, we are very disappointed kwa sababu kando na kulipwa 17,000, TSC ambayo inasema ni our employer, last week ilisema we are just like painters na cleaners wa shule. Tumefunza watoto for the whole of last year at 17,000. Serikali ikasema itatu after 1 year, you're supposed to be confirmed to permanent and pensionable terms. Kafika end of the year, the cat and mouse game started, wakasema another 1 year of extension. Lakini saa hizi, 2015, watu wa 2021 wameandikwa on permanent and pensionable. Mtu hajaingia internship, lakini wewe you are on internship na unaambiwa you are not supposed to apply for PNP. So it is important that serikali ijue that hadi wakati ambapo watatu confirm, tuko tayari kila siku.
Yes.
Kama dawa.
Yes.
Kama kila siku kutembea hadi ile wakati ambapo watatu confirm, na hiyo ndio wakati ambapo watoto kwa darasa tutafunzwa. It is about time that wazazi wa hii Kenya wajue kwamba watoto wao wako kwa darasa lakini hakuna mtu. Watoto wa JS ambao ndio darasa la kwanza ambalo linaenda senior school hawana walimu. Until we get PNP, no school, no learning.